Iyi mwumva na radio y'u Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio y'u Amerika murayumvira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda no kuri FM 93.3 I Karongi. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com, ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, X na YouTube, adresse ni VOA Radio yacu. Tubutse ko mushobora no kudukurikira kuri Voice of Muhabura muri Uganda, ikisoro kuri FM 88 n'ibice 9. Hano muri studio ya 7 I Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga kuri radio yanyu. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Umuntu wese hakeneye gukundwa, hakeneye urukundo, cyane cyane umwana uko yabangana kose. Urwo rukundo rero ruhera mu muryango, rugatangwa n'ababyeyi. Cyakora nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana, ikigega cyita ku bana UNICEF ibivuga, abana barenga 150,000 ni imfubyi. UNICEF ivuga kandi ko 17,600,000 babuze ababyeyi bombi. Ishami rya ONU rikavuga ariko ko kwegeranya imibare ku bana b'imfubyi ku isi hose bihura n'imbogamizi. Muri icyo cyegeranyo ntihaba harimo miliyoni z'abana baba mu bigo cyangwa se ababa ku mihanda, kandi imibare y'abana bakoreshwa nk'abacakara n'abagurishwa nayo siko yose itangazwa, yemwe hari nubwo itanavugwa na gato. Hirya no hino ku isi cyakora hari abagira neza n'imiryango itegamiye kuri leta, bagira umutima ukunda, bakita kuri bamwe muri abo bana. Umwe muri iyo miryango yumva ko umwana wese agomba gukundwa ni Association Umwana Ukundwa. Ni umuryango utabogamiye rero kuri leta nk'uko nari mbivuze, ufite icyicaro I Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi muri isanga twabatumiriye bwana Samuel Byiringiro, umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango. Mube hafi rero ya radio yanyu, muganire nawe, musobanuze, mwungurane inama n'ibitekerezo. Nk'uko bisanzwe muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara. Reka rero twakire umutumirwa wacu bwana Samuel Byiringiro, uraho neza, urakomeye. Mbanje no kukwifuriza umwaka mwiza wa 2025.
Murakoze cyane. Nanjye ndabaramukije kandi nanyifuriza umwaka mwiza. Turabafashe Imana kandi Imana yatsinze n'ikiza cy'ibyose dukurikiye.
Urakoze rwose, tugushimiye ko wongeye kutubonera umwanya wo kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, kandi tunejejwe no kukwakira. Twongeye kuguha ikaze, twaherukanaga kera cyane. Ni mu wundi 2022 niba nibuka neza, mu kwa cyenda. Yereka rero ngusabe, reka maze ngusabe usobanurire muri make uyu muryango uhagarariye umwana ukundwa ni muryango ki, intego yawo ni iyihe?
Asosiyasiyo y'umwana ukundwa nk'uko nyine mubyumva, ni umwana ukunzwe, umwana witaweho, umwana urebwa mu mpande zose z'ubuzima bwe kugira ngo umwana ashobore kubaho mu buzima bwiza ukwiriye umwana. Intego yacu ntabwo ijya kure yaho, ahubwo intego yacu ni ukubona buri mwana ashobora kugira uburenganzira bwuzuye kumuzima ukuba mbuga kumuzima kubu ujo mbugara gara uzima kubuwa nena wandi uzima kukujira ama higwa ngana na wandi kukupatitis uzima kukujira uzima mekumana uzima kukujira kujira uzima ariko cyane cyane umugozi wa cyangwa tugarukira ku mwana gutaza tubaza kugenda tugarukaho uyu dukora nuko yongeraho yuko umwana atakitabwaho atari n'umuryango we ukitabwaho kandi magambo tukunda kuvuga yuko intego yacu ari ukugira ngo umwana agire ubuzima bwiza ariko ari umuryango utekanye ibyo bibiri umwana ubuzima bwiza umuryango utekanye n'amukundwa kuva yatangira mu itangira mu cyo magana cyenda mirongo icyenda na kane nyuma jenoside yakorewe abatutsi ari naho n'iryo zina ryaturutse yuko hari abana benshi bari mu muhanda icyo gihe nibwo jenoside yari kirangira yakorewe abatutsi mu rwanda hari abana benshi buzuye umuhanda muri abo bana hari harimo abana bari batwite ku icumu rya jenoside batakaje ababyeyi babuze ababyeyi abandi ababyeyi banatanze naho banari abandi bana banditabye n'imana ariko hakaba n'abandi bana bari bari mu muhanda nabo bafite ababyeyi babo batarabo mu gice cy'abakoreye jenoside ariko ababyeyi nabo abo bana ari gusine nabo kuko ababyeyi babo nabo bataye bahunga icyo gihe twarihunze rero ukuntu ibyo zina byitwa umwana ukundwa arize ni uko twashatse umwana muri icyo gihe tubona umwana ntiwamwita umuhutu w'umwana umwana ntiwamwita umututsi w'umwana umwana ntiwamwita umutwa w'umwana yari kimwe bikomeye ariko guhitamo izina bibegeye buri muntu wese ngo umwana uko yameze kose umuryango yapfukamo kose amateka yapfuye yose umwana nitwe umwana ukundwa ni izina dukunda rero izina kinezeza rituma kuri ya ntego yacu yaba kwigarukaho ndetse ubu ngira ngo umwana ukundwa icyo gihe ni kuva icyenda na kane icyenda na kane itangira ukwezi kwa gatatu ukuzuza imyaka mirongo itatu yatangiye ari umuryango ufasha abantu bake kuko nta n'ubushobozi wari ufite nta n'ubwo wateza n'icyo uzaba n'umuryango na zirika cyo abakunzi b'ijwi ya amerika ntabwo twasaba gukuraho umuryango twateza yuko guca ari ukugira ngo watangije umuryango afashe abantu bake bonaga mu muhanda buzuye abashaka uburyo basubira abashaka imiryango ibakire yari umuntu w'umukristo yitwa roza yari afite icyo asengeramo hanyuma roza mukankaka atangira gusaba abakristo basengeraga nawe gufata abana gusa mirongo ine abana bakeya ngo basubize mu miryango nk'uko byari bikwinjira ariko icyaje kugaragara ni uko ibyo twaje gukura iba nini ubu tumaze kugera ku bana bari muri makumyabiri hafi na bitanu twafashe muri iyo myaka yose mirongo itatu ubu twatangiye icyo gihe turi mu majyepfo ahitwa bihuye ariko ubu ngubu turi mu turere umunani two mu rwanda tukaba ariko mu myaka ibiri tugerwaho nuko dufashe umwana aho umwana ukunzwe umwana ufite ubuzima bukwiriye kandi umwana w'umuryango utekanye tugira intego zigera muri enye zikomeye iya mbere ni intego tugira ijyanye n'imyigire y'umwana edikasiyo kuko muri icyo gihe abana ntabwo tuzi uko bashyirwa ku mashuri ngo bongere bige bahinduke abana bazima bazavemo abakomeye ariko intego ya mbere twabanje guheraho ni uko umwana namara kujya mu muryango intego ya kabiri ni uko umwana abona umuryango amwakire kuko abenshi b'imfubyi ahabwa bityo muri icyo gihe n'udufasha abana bari muri ubwo buzima ni uko umwana agomba gusubizwa ni uko umwana agomba gusubizwa mu ishuri turashima imana yuko uyu munsi wa none abana b'icyo gihe bari batuye mu makumyabiri na bitanu birenga ni abana basubiye mu ishuri uyu munsi turishima tubona bamwe umwe mu myaka yabaye myinshi abenshi ubu bararongoye uwo ufite mike uwo ufite imyaka mirongo itatu uwo twafashe ari muto cyane wa nyuma bafite imyaka mirongo itatu rero mwumve abana tuba dufasha bamwe barabyaye abandi barashaka abandi bakora imirimo itandukanye mu nzego za leta abandi barikorera abandi mu mahanga atandukanye intego yo gufasha umwana kujya kwiga twahisemo imbaraga aho umwana amashuri yitabweho ubuzima bwo kwiga ubuzima bwo kujya umwana ku ishuri ibe inkingi ya mbere ya mwamba y'iterambere n'imibereho myiza y'abana kandi turabishimira imana yuko buri munsi iyo umuntu yinjiye muri banki ukinjirana batandukanye ukora umuntu aguciza atitangiye n'umwana uri muri garidiyene n'umwana utaragiragaho n'ijyaga n'umwana mwakuye mu muhanda n'umwana mwasanze amashuri akikije mwasubiye mu ishuri uwo bundi we kubera akazi bakoze ko kugira ngo mumbererere kandi mumfashe kugira ngo mbone ibinkwiriye haba mu mivare haba ibikoresho by'ishuri ibyo tubishimira imana kandi tunabishimira na leta y'u rwanda dufashe cyane cyane kugira ngo inafashe abana bose kugira ngo ibe iki kiza kumana wese akuye kujya ku ishuri imana cyo kwisiga yari intego yacu nitangira ariko inkeremo n'imbaraga z'igihugu n'imbaraga za leta byageze neza ngo rero gufasha umwana kujya ku ishuri ukiwa mishuri ya kuwe ino mbindi
nye reka mbembele ya honga ho mbabarele ngute mnijambo gato ya ugo tulaza gukomeza kulizo nego nubondi aliko mbele ya honga ho wafuga kwa kumofitaba na barenga mbihumbi makumyari na bitanu kandi baba shejenu kuiga aho mbasanga urafuga kuwa mjishi miye hovadi baka bonarugo seko ichi omga bakore ye cha fitaho cha bajejeje hara abaja bagaruka na mge bako njira gufasha muri mora mara asosiasiyo mu muryango mwana ukundwa bafasha gute
murakoze cyane dufite abana abana bagaruka bakadufasha bashaka ngo ko umuntu wakoze badukorera bagarutse bakaza mu kazi harimo abo bafashwe na mwana ukundwa bishwe na mwana ukundwa uyu mutima wakoze muri mwana ukundwa bafasha abandi bana kugira imirimo imwe urumva ko mwana ukundwa nabi kugira ngo hunti ntabwo bakoze bakora akazi konyine dufite aho twita abakora ushate cyangwa abo nakwita abona volontari cyangwa abafasha myumvire abo nita fasilitateri dufitemo abana benshi twagiye dufasha uyu munsi wari mu biturage bafasha abandi bana nk'abakora ushate abo tuba dufite icyiciro tuba dufite nk'abana bagaruka bakaba ngo no kubijya bira ahangaha ntabwo tugiye kwita kuri aba bana tubafashe kugira ngo tubagombe kugera aho ngaho ashobora kuza kubera impano dufite ashobora kuza kubatera imbaraga ashingiye ku buhamya bw'ubuzima abayemo nimba kugira ngo ibindi bice bya kabiri nk'ubu dufite abana bavuganye agakoko kugira ngo gutera sida nk'uwo mwana akaba araje muri mwana ukundwa ari mutoya ari uruhinja cyangwa se imyaka mike itari ku ishuri akiga yarangiza sizemu yarangiza wa gatandatu segonderi cyangwa agiye muri kaminuza uyu munsi bakagaruka ugasanga abandi bana bari muri situwasiyo nk'iye bihebye bibavuna tuvamo bantu ntiwakadufasha ngo mutange uhamye bwo ngo birashoboka dore hamwe na mwana ukumva dore ibintu twagendanye mu bwihebe mu gucika intege ukumva yuko ntacyo nasizeho nk'umwana ubana n'ubwandu ariko uyu munsi ubona gisanga bikakuraja abandi bana ufite icyiciro cyiza cyangwa bavuga ngo ahantu hose turi tuzaba abavugizi banyu ubu abana benshi barabaye mu Rwanda ubwo nta barangiza babaye bagabo ibintu bimwe bikomeza kuvuga abana niko tuhorana ariko muri abo hari abagabo b'abagore hari abagiye kwiga hanze hari n'ubwo byo hanze bagenda aho bakomanze bose bakavuga bati muri mwana ukundwa niyo twarerewe uwagira icyo akora akagira twakishaga dufite imiryango imwe dusatira nkunga bamwe twamenyanye nabo bishingiye ku bana bafashwe na mwana ukundwa bakajya kutubera abambasaderi kabita ambasaderi abavugizi aho muri ibyo bice bitandukanye ariko akenshi iyo tubona muri leta byo tubona batandukanye mu mabanki hirya no hino ukabona abantu abo twafashije barumva ngo turi icyo twakora nkatwe ngo tugere na mukundwa iyo serivisi zayo turayishimira mbese tubita intego yuko abo twagiye bafasha uko imyaka yigira imbere niyo bazaza bagenda ikorezi bamwe mukundwa niyo bazakomeza gukora umurimo nyamara rwose tubisamo imbaraga kandi twishimira rwose n'ibitero akanyabugabo bigatera ibyishimo ndetse n'undi wese ikizi cyo gufasha tubaza kubigarukaho turamutera inkunga ko uyu ni umurimo ubona umusaruro mukuru bose.
Bwana Byiringiro, niba mbyumva neza muracyakira abana mbere mwatangiye mwakira abana bari ku muhanda, abana bari badafite ababyeyi, mugenda mubashyira hamwe murabafasha mufata intego yo kubigisha, ubu muracyakira n'abandi bana iyo mugiye kwakira umwana mushingira kuki?
Yego, murakoze cyane. Nk'uko nabisa mwitangira mu gihe cy'amagana cyo mu 95 twatangiranye umukuri n'abana bari bavuye amateka mabi ya Jenoside yakorewe Abatutsi, abana baragizweho ingaruka n'ayo mateka n'ubwo buzima. Ariko ngo bigere mu 1998 igihugu cy'u Rwanda kigiramo ikindi kintu cyari kiza kizamo nacyo ni ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Icyo ni cyo cy'icyorezo cya SIDA. Icyo gihe nta giti yariho cyangwa no kwigiza kwari kwikiri hasi. Asosiyasiyo mwana ukundwa yongeramo icyaha gitoya cyo gufasha abana twita ngo abana batishoboye bari mu buzima bugoye, icyo twakwita aba vulnerable children, yongeramo yuko yongeramo n'abana babana n'ubwandu. Uyu munsi tuvugana tuvuze gusa n'umwaka gusa, kuko urumva bamwe bavamo abandi bakajyamo, ubuze nkurugira mu mwaka usana renga magana y'imirongo n'abatandatu bakukanye ubwandu bw'agakoko ka sida imyaka yagendeye kogendeye dusanga hari abandi bana icyiciro cya cumi nyuma cy'abana bafite ubumuga abana bafite ubumuga butandukanye bari mu biturage ndaza kubitaho abakunzi bacu yuko igice kimwe cy'imyaka cumi mirongo icyenda ku ijana kiri muri umubwira mu biturage hirya no hino twagiye dusanga iki kibazo cy'abana babana n'ubafite bafite ubumuga dusanga ni ikindi kibazo gikomeye ndetse kikirimo kwibaza ngo twakora iki hari afite ubumuga ukomatanyije hari afite ubumuga badakishije na bimwe bitwara amafaranga menshi ubwo rero situasiyo y'umwana ukundwa nk'uko twizera imana twiza tumara dushoboza kwangiye no icyo gice cya gatatu cy'abana bafite nabo bafite abana bafite ubumuga butandukanye utabona no kuvuga ahangaha ndetse naza kugenderaho tuganira n'abantu benshi twamusanze uretse n'abo bana n'ababyeyi babo bakeneye gufasha kuko nabo bafite ibindi bibazo byinshi byihambuka ufite urugero nk'urugero dufite ingero zitandukanye aho nk'umuntu yabyaraga b'abana bafite uruhu rwa rundi abantu bitaga amazina mabi kera
ufite ubumuga bw'uruhu
cyane
babitaga abanyamweru
yabo bitaga abanyamweru ariko nk'ijambo itagikoreshwa abo muri rusange nk'abagabo batanu urugongo babyaye umudayimoni babyaye shitani dufite abantu basanga abagabo cyangwa ababyeyi barihebye kuko afite umwana ufite ubumuga bukomatanyije ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe bakora uwo mwana rero ukibaza mama ye ni umuhinzi aba mu bakene afite ibibazo bikomeye bimugoye kwita kuri wa mwana rero ngo amukurikirane ajye amujyana kuri tuwarete amufasire amujyanishe nabyo dusanga ntiwafasha abana gusa udafashije n'imiryango yabo kwiyakira kumva yuko ari ubuzima bakwiye kwakira kumva ko umwana afite agaciro dufite imiryango myinshi yari yaraje kwita abana bazima cyangwa se abana ntabwo bafite amazina abasabana ni ishyano abasabana ni ibigeragezo ni intambara ariko tubafite umwana yuko ubu muri porogaramu yacu utwara barenga ijana na mirongo itanu na batanu hanyuma nanone urabona ko dukwiye kwita abana ni uko igihe cyose tubeho baba abana b'umuryango ukennye ari ba bana bafite ibikorezo babana n'ubwandu baba bana bafite ubumuga ariko noneho mu minsi ya kovide ya nyuma twatangiye kubona n'ikibazo cy'abana babyare mu rugo batarageza imyaka cumi n'umunani aho twita kinyamadari nabo dusanga ni ikindi kibazo nk'umuryango witwa mwana ukundwa ntabwo twakunda abana gusa bakene ngo dukunde abana bafite ubwandu dukunde abana bafite ubumuga ariko tunibagirwe n'abariya abana bakobwa babyara mu rugo batarageza imyaka cumi batarageza imyaka y'ubukure atarageza imyaka cumi n'umunani ubu dufite ikintu n'abantu tumaze gufasha benshi bagera mu bana nka magana ane na mirongo itatu kugira ngo bige imyuga rero inzugi zikinguriwe uwo mwana koko ufite ibibazo bigoye w'imfubyi uwo mwana uri mu muryango utishoboye uwo mwana wataye ishuri kubera ubukene ugakingurira abana babana cyangwa bavukanye n'ubwandu bw'agakoko ka sida ugakingura abana bafite ubumuga ariko tukanakingura n'abo bana b'abakobwa babyariye mu rugo ari munsi y'imyaka cumi n'umunani ibyo rero tubigeraho dukora inzego za leta dukora kumenya ko aho turi hose ni umurimo muremure tudafite ubushobozi burenze ariko bike dushobora gukora turabikora kandi ni wa mwana ukundwa tukireba ni wa mwana ukundwa tugakurikirana kugira ngo imirimo irusheho kugenda neza
turaza kureba rero ibyo byiciro by'abana mufasha ndibaza ko mubafashiriza nyine mu muryango uraza kutubwira uko bafashwa reka noneho tujye ku murongo wa telefone kuko iki kiganiro ni cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kuganira n'umutumirwa ndahera kuri Eliakimu Nzayikunda uranyumva Eliakimu turi kumwe ndumva reka twakire Nduwimana Inosa ndumva yari akima atari hafi Inosa wiriwe
yego mwiriwe
yego urahagana hehe
ndi mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
kibazo ni gitekerezo ni byiza yuko icyo shyamu cyo ufasha abana kandi abana nabo gukundwa cyane kandi abana nabo kwiyegereza kandi turakwiye no kugira ishyirahamwe burya abana bakabiyegereza nka cyane cyane nko mu mihanda ahari abana bashiragira bagata ababyeyi babo barakwiye no kubiyegereza kugira bakerekana yuko tubafitiye ko urukundo na cyane cyane nkasaba nk'umutumire yuko boza baratembera nko mu mihanda cyangwa bakaraba nk'ahantu nk'ababyeyi batagenda neza bakaza barabafarishirizaho twabasaba yuko
none inosa aho ngaho namwe wanyu mugenda mubona abana bari ku mihanda. Telefoni ya Inosa iracitse ariko yavugaga bijyanye no kujya kureba abana bari ku muhanda mukabakira bwa ndabyiringiro abo bana mufasha nabo abantu babarangira nabo mwagiye kureba ku mihanda nkuko Inosa sabati mwajya ku mihanda mukareba aho abo bana bari mukabiyegereza mukabereka urukundo bigenda bite kugira ngo umwana abagereho.
Murakoze cyane nk'uko bivuze ibi byose dukora tubikorana n'inzego z'ibanze z'igihugu ubona kuvuga icyo mu Rwanda twita utugari icyo twita umurenge icyo twita umudugudu akenshi iyo hari icyo kibazo tuba twebwe ibibazo biriho aho cyane cyane hagaragara nk'ahantu batubwira tanga hari abana bari mu muhanda bagasubira mu mashuri ndetse ubu ni ikibazo gikomeye dushobora turakoraho muri ba bana b'icyiciro cya mbere nabwo mvuga cy'abana bafite ibibazo batishoboye harimo cyane cyane abana b'abana bava bari mu mihanda kandi bakeneye gusubizwa mu buzima bw'abandi bana. Rero abana tubagiraho dukoranye n'inzego z'ibanze bafite rwose ariko aba bana nabo dushobora no kubagiraho kuyu iyo tunabonye icyo basanze ku mihanda kuko aba bana bagira ngo ni kino cyose kigera ko arakurikirana imyuka tukivuga aba bagira impande eshatu z'ingenzi buri wese yatekerezaho bituma kumva natwe bituma kubafasha nitwe kubafasha. Abana kenshi dukunda kuvuga ngo bajyanwe mu bukene yego ni impamvu nanjye nemera yuko ubukene mu muryango ni impamvu ishobora gutuma umwana abura icyaga akajya mu muhanda ariko n'impamvu ya kabiri abantu banibagirwa ikomeye amakimbirane no kutumvikana mu miryango no gutatana k'umuryango icyo kibazo cy'umuryango twasanze gisigaye gitumera no kurusha kujya no kurusha ukwitwa ngo ni ubukene bwajyanye umwana mu muhanda kuko y'umuryango udatekanye y'umuryango urimo amakimbirane y'umuryango urimo guhangana y'umuryango utaboneka ababyeyi n'abana umwana ntagirwa n'umubyeyi umubyeyi ari gucuguruka cyangwa gushakisha twasanze ari ikibazo gikomeye. Hanyuma icya gatatu ni na kominote bari muri asosiyete barimo ufite kuko nicyo navuze nasabye kukongeraho turi muri kominote ushobora guca umwana ku muhanda ukumva ni kure wabona umwana ari mu muhanda ukumva ni kure wabona umwana agera saa tatu z'ijoro kuva ubwo wari mu rugo ubwo wameze neza wowe ni kure. Rero icyo mwari uko gukora uretse gufasha abana kubasaba ku muhanda no kubagarura harimo n'ubukangurambaga bushingiye ku muryango w'umwana usanga benshi bavuye mu mihanda ariko basubijwe mu miryango yabo neza bakuye mu miryango yabo tumaze kubona ibibazo kuko byo mu miryango biriho ariko niya sosiyete cyangwa ya komunite cyangwa ahantu atuye hari abantu bitwa ngo ntibindeba ndetse bakabita n'amazina mabi ngo irama iwabo ngo nirara ngo nabajura ngo nabamo amakore n'umuntu akuva yamwirukankana iyo waje mubibona muri sosiyete umwana musanga wo mu muhanda aho kubera impamvu yamwizanye mu muhanda wowe ugatora inkoni ukamwita amayiwowo ukamwirukankana nabyo ari n'ubundi bukangurambaga byatuma buri muntu wese ufite umutima ntawe ngo ni umunyarwanda ni umurundi ni umukongomani nde oya ufite umutima witeze bari abana b'umuhanda ni ugutekereza wowe ubwawe kumurekera n'igihugu cyawe. Rero umwana ukundwa uretse gusa kubakura umuhanda wo kubagarura ubwo bukangurambaga gukorana n'imiryango yabo n'aho batuye ngo asubizwe mu buzima bukwiriye.
Yego, nawe urakoze gukomeza kudusobanurira. Ndibaza ko ikiganiro kijya kurangira hari bafite abagize umwanya wo gutekereza ku bijyanye no gufasha abo bana kugira ngo mubashe kugera kuri benshi, kuko ndumva aho abo mufasha ni benshi ariko kandi n'ibibazo biragenda byiyongera. Urebye uhereye no kuri ibyo bivuga by'amakimbirane mu miryango atuma abana bashobora kujya mu mihanda no kuba abantu batagira icyo bitaho, ngo ubundi umwana yari w'umuryango wose wambona umwana akoze amakosa akamugarura mu nzira nziza, ariko ubu nyine abo ntibindeba nibo bashobora gutuma n'ikibazo gikomeza gukura. Turongera mu kanya, reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma baduhe akaririmbo.
Umwana mwahana we naramubonye ndamutangarira, yarandehebye ndamwunamira, asekeye ndamuterura ndamudabagiza. Umwana mwahana we yaransabye sinamwima, sangari umuntu wo gukorera, ari umuntu wo kubaha. Umwana mwana we nasanze koko ari umutware, boza ibirenge bagasiga amavuta, bagasokoza umusatsi. Nasanze umwana ari umwami ufite umutima wera, umwami wakwagakaba, umwami ufite ubuntu urakeye. Ariko yashavuzwa inkuba zigakubita, imirabyo igahumya, amasi ibiyaga bikibirindura. Umwana n'umutware, umwana n'umutware, umwana n'umutware. Mumutege amatwi amaso n'umutima, abafitiye ubutumwa buhanitse nimukamusuzugure ngo mumushaburire, mumusekere ahora susurutse.
Na n'umutware turi kuri Radio Ijwi ry'Amerika ni Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Isanga, aho turimo kuganira n'umuryango cyangwa association Mwana Ukundwa. Turi kumwe na Bwana Samuel Byiringiro, ni umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango. Nagira ngo rero mu gihe tugitegereje abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, imirongo imeze nabi, ariko banza ngo noneho hari telefone iciyemo, ubwo ikibazo nifuzaga kukubaza ndacyakubaza mu kanya. Reka tubanze twakire Sirilo Muvunyi. Sirilo, wiriwe neza?
Muraho neza.
Yego. Telefoni yawe. Yego, mwaka mwiza mushya muhire nawe.
Yego.
Hanyuma ubwo nagira ngo nyine ubwo tuguhe ijambo muri iki kiganiro, nawe ugira icyo uvuga, wunganira umutumirwa cyangwa se ubaze.
natinze no kumpamagara ariko
sinzi. Ntabwo twatinze na amatelefone, wabonye ko hari niba wakurikiye wumvise ko hari n'amatelefone abantu bamwe bitabaga bikanga ku bigacika. Yego.
Natinze no gushyira poste niyo mpamvu wenda bitagenze neza. Hanyuma ndabashimira cyane kuri uwo mutumirwa n'ubwo wenda bigize numva izina rye, sinzi ngo ari numvishe ko ari mu Rwanda nyine umuryango akorera akoreramo uri mu Rwanda, ariko ntabwo mwatubwiye aha uwo muryango ukorera. Ni mu kahe karere, ni muhe ntara? Ntabwo twabimenye.
Reka arakubwira mu kanya. Yitwa Bwana Samuel Byiringiro.
Telefone ye nanone twumvishe itari kuvuga neza, ari gusa ntaho hazamo umuyaga ukuntu. Ibyo uri muri studio niba
njye namwumva
kumvikana neza, ariko kunyitira amajwi numvaga hazamo bitagenda neza ukuntu nyine. Ari nibyo wenda yavugaga ngo sinashe no kuba nabyumva.
Reka ubwo arabyumvise aze kugerageza kujya noneho ahantu hatari umuyaga. Sinzi njye namwumvaga
kuko hari n'ibibazo abantu babazaga, namwe mukabimubaza, ariko igisubizo atanze simbashe kuba nacyumva. Nakuriya nyine hari ubwo mwabaje ngo abana ngo babona gute, ese abo bana babageraho gute, nyine uburyo babageraho ntabwo nabashe kumva nyine ukuntu abo bana bababona nyine. Kuko yavuze yuko batangiranye n'abana bacitse ku icumu ya Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma ya 1994, avuga no ku bana bo ku mihanda, ariko uburyo abo bana bagiye bababonamo ntabwo mbizi. Hanyuma tubwire niba afite n'abandi baterankunga, kuko uwo muryango yatubwiye ko utegamiye kuri leta. Tubwire abaterankunga baba bafite baba ari abahe, ikindi abandi bafatanyabikorwa cyangwa se abandi bantu baba bafite y'aho bakorera ushaka kuba bagenda babageza ayo makuru. Kuko urumva kugira ngo ube uri kuri Kigali, babaye bakorera muri Kigali, ntabwo nzi neza niba babona abana bari mu Burasirazuba cyangwa mu Burengerazuba. Sinzi ukuntu abo bana bashobora kuba bababona. Kandi nanone umuntu uri gukorera mu biro, sinzi ko ashobora.
Telefoni yawe nawe ubanza icitse, ndakeka ko ikibazo wari ufite aho ari connection yatumaga nawe utamwumva neza. Uracyahari Siriro? Siriro urahari? Urahari? Siriro hari ibibazo yarabajije, ubwo Bwana Samuel Byiringiro ndumva mwamusubiza, hanyuma agume hafi niba atasobanukiwe neza cyangwa niba hari ikindi kibazo tari yabashije kumva, kubera ko avuze ko umurongo utari umeze neza, ubwo yaza kongera akakibaza. None Bwana Byiringiro, nagira ngo mbahe umwanya musubize ibibazo byamuvunye. Muranyumva?
Kandi bari kumva neza. Haratuje, ntabwo ari mu muhanda.
Twari tukubuza ahubwo mu kanya numvaga wari utangiye kuvuga, ariko nanone amagambo ntiyaza. Ushobora kumusubiza?
Yego, nari mvuze ngo nitako nsoro cy'imirongo cy'ikirere, ariko nigira ngo abantu mbi haratuje, ntabwo ari mu muyaga. Ndagira ngo ngira mukiri nagira ngo nsubize nihuse. Icya mbere, dukorera uturere umunani uturindwi two mu Rwanda. Mu majyepfo dukorera Gisagara, tugakorera Huye, tugakorera Nyaruguru. Mu burengerazuba dukorera muri Karongi, mu burasirazuba dukorera muri Kayonza, hanyuma mu mujyi wa Kigali dukorera ubwo ni mu karere ka Gasabo n'akarere ka Kicukiro. Uretse ko bitatuvuga yuko na Nyarugenge ko umujyi wa Kigali ari mutoya, yuko umwana twamufasha, kuko umujyi wa Kigali nubwo uri mfite amadosiye atatu ariko uregeranye umwana wese twamugeraho. Hanyuma nubwo atashoboye kubikurikira neza, abana twavuze ko dufata abana dukorana cyane cyane n'inzego z'ibanze zaho dukorera. Mu kuri ntitwagira ko umwana wese ufite ibibazo mu Rwanda, cyane cyane ko biba bisaba ubushobozi, kandi tugira ubushobozi bufite aho bugarukira. Rero ntitwajya mu gihugu cyose ngo dufate buri mwana wese na buri mwana cyo kibazo arukabishobora, ariko aho dukorera aho ngaho tuba dukorana n'inzego z'ibanze. Igihe tubonye amahirwe yo kongeramo abana, igihe tugize amahirwe yo gushaka abana dufasha, icyo gihe kijyanye n'inzego zitwegereye kuko izi nzego nizo ziturebera zikamenya abo bana aho bari n'aho batuye tugakorana ndetse abaturanyi babo naho guno mudugudu abarizwamo bakanabitangira ubuhamya ibyo bituma koko dufasha umwana wari ukwiye gufashwa ntabwo rero umwana aza ngo akomange ngo atubwire ati ikibazo mumfashe ntiyakomange umusaba kugira ngo adufashe azane icyemezo cy'inzego z'ibanze aho aturuka ubwo rero icyo dushaka kumubwira ubundi bushobozi budushobokeye twagira mu rwanda hose hagati mirongo itatu ariko kubera ubushobozi butari bwinshi nk'uko tubyifuza nubwo buhari tugezeho gukora ngo tubakore neza kugira ngo hari nimero zanjye za telefone ari umuntu uri muri ako gace uri muri ibyo byiciro navuze navuze ibyiciro by'abana batishoboye kuko bafite impamvu nyazo tubereka abana bava mu muhanda b'abana bari mu buzima buri mu kaga buri cyiciro cy'abana bafite abana cyangwa bavukanye ubwandu bw'agakoko ka sida buri cyiciro cy'abana bafite ubumuga tuvuga n'icyiciro cy'abana b'abakobwa babyarira mu rugo batarageza imyaka cumi n'umunani ubwo ngira ngo rwose mubwire yuko aho hantu dukorera muri ibyo bice hari uwafite uhari byamubuza kugira ngo adukontakite ugiye ukandika kuri ugakora no mu buryo bw'ikoranabuhanga ukandika asosiyasiyo nk'abakunga wabona dukorera wabona n'amaderesi yacu ubwo rero ntagira n'ikibazo rwose ariko igihangano cyacu uko dushoboye kose ariko bisaba yuko ibyo bintu tuba tubifitiye abantu babirebye n'inzego babirebere kugira ngo natumye ko dufashije kuko ukwiye gufashwa cyane.
Ndibaza ko wenda mushobora no kuba mwatanga iyo nomero niba nta kibazo bashobora kuba babahamagaraho nk'uko yavugaga ati nk'abafatanya bikorwa mu mpande zose z'igihugu bashobora kuba byafasha kurushaho ariko kubera ko mukorana n'inzego z'ibanze nabyo bwo n'ubundi buryo ariko niba nta kibazo mwatanga n'iyo nomero ku bantu yenda batari bubashe kujya kuyishakira ku rubuga rwanyu
iyo nimero iba kuri watsapu ariko ubu wanahamagara ni 07-83-86-73-73-3 tukanyisubiremo 07-83-86-73-73-3 hanyuma ushobora kunyandikira ku butumwa bugufiya cyangwa ukampamagara niba wumva hari umuntu wo muri icyo cyiciro ufite aho ngaho tukareba igishoboka bijyanye n'ubushobozi ndetse n'umwanya dufite wabyo ntagombye kwizeza buri wese kuri umunyandikira icyo tugusubiza kubyifuza ariko twagana twumva ibishoboka ikigaragaza nta kibazo
cyari cy'abaterankunga hano
ariko nta kibazo iyo nshya abaterankunga dufite abaterankunga ba mbere dufite nuko dufite ubuyobozi bwiza bw'u Rwanda dukora nabwo umunsi ku wundi twaba uturere dukoramo twaba inzego za leta abo ni abaterankunga bacu ba mbere dufite indi miryango mpuzamahanga ikora mu Rwanda ashaka kuvugira aha ngaha ariko igerageza kudufasha mu buryo bwose bwashoboka twaje nk'urugero nk'umuryango twese abantu bazi bita kubana cyane cyane nk'umuryango wa Vision mu Rwanda turakorana cyane n'indi miryango mpuzamahanga ifite icyicaro hano mu Rwanda dukorana umunsi ku wundi ariko nyuma tubuze yuko dushaka n'abandi baterankunga bari nyuma y'igihugu cy'u Rwanda bashobora kuba imiryango ifasha bashobora kuba amadini cyangwa amatorero bashobora kuba abantu ku giti cyabo bashobora kuba bafite imiryango na fondasiyo zimeze n'izindi ndetse na za asosiyasiyo ibyo ntabwo byatubuze yuko twashobora kugira ngo abantu dukorana nabo nabo dusubiza nk'umpuzamahanga dukorana ubu myaka tumaze 30 twubatse ubucuti haba mu Rwanda haba n'inyuma yo mu Rwanda ushobora gukora ibikorwa byose byo gufasha abana icyo ni cyo namwongeraho ndetse dufite hano mu Rwanda uretse inzego za leta dufite ibigo by'amashuri dukora nabyo dufite amadini n'amatorero dukora nabyo dukora ku bigo by'amashuri n'amatorero dufite nabyo abinjiswa dukora nabyo niyo abandi baterankunga bose bashobora cyangwa abandi bafatanyabikorwa bose n'ubu rugero n'uyu mwanya ijwi rya Amerika rigira ngo tuganire nabo tubafata nk'abafatanyabikorwa kuko batuma imirimo dukora tubibwira abandi ndetse n'ibindi byacu bikagera kure no kuvugira imana ikagera kure rero nawe wazikamo umufate mu bikorwa wacu uri wese mu byo mwe n'umutarukanye inzugi za kinyi ku cyo korane na buri wese uko utse mutima w'umwana n'umuryango cyo gukora.
Ye mukanya turakomeza, reka twongere tuhamagare abakunzi b'ijwi rya Amerika, tubahamagarire kuduha nomero zanyu izo turimo guhamagara rwose, nta bwo zirimo gucamo. Niba rimwe mutari hafi, niba hari ikibazo cy'ikirere ntabwo tubizi, ariko mukanya buriya turongera dukomeze tugerageza. Geoffrey arimo arabahamagara rwose, ubwo mukanya tugiye kwakira umwe ngo uri mu Burundi, si wanditseho ngo kuri Facebook wanditse ngo CSF Burundi. Urahari?
Ndahari, ndi ku murongo.
Yego, amazina yawe se nayahira hagana hehe?
Ni muganga w'Imana Aldo.
W'Imana Aldo, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego.
N'umwaka mwiza.
Umwaka mwiza twese.
Nuko
ndi Bujumbura.
Ndi Bujumbura mu Burundi. Hanyuma ikiganiro gikurikiye mu buhe buryo? Uri kuma gukurikira kuri telefone cyangwa urabasha kutwumva kuri radio?
Oya, kuri online.
Online
na kuri radio ikora. Ntabwo muri ayiduhereza.
Ntabwo ari twebwe, n'ubuyobozi bwadufungiye. Uzatuvugira ahubwo hanyuma bafungure twese tubyungukiremo.
Nibyo nibyo.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo wifuza kubaza umutumirwa?
Mwamumbariza, ndamuramukije kwanza umutumirwa.
Arakumva.
Yego. Ndamwifuriza n'umwaka mushasha mwiza. Mwamumbarize, iki kibazo ni nakahe muri uwo murimo yatanguye gukora, n'ibihe byiza yakuyemo, natwe abarundi nk'abarundi twamwigiraho
ibyiza yakuyemo? Uravuga ku we icyo yumva, icyo yumva yakuyemo?
Ya, mu gikorwa cy'urukundo cy'urukundo, icyo gikorwa akora mu kurera muri icyo kigo cye.
Bugumye hafi hanyuma ubwo akubwire. Sinzi niba ikibazo yagisobanukiwe neza.
Nkuko natwe tubyigireho, natwe tumwigireho, icyiza kucyigiraho nka experience, navuga mu gifaransa, ni experience yakuyemo, natwe twamwigiraho twasangira.
Guma hafi, Bwana Byiringiro. Ibyiza ngo mwakuye muri
cyo.
Yego.
Arakoze cyane, wakuye ibyiza, umuntu ashobora kuyora mu buryo bw'amafaranga n'ubutunzi, ariko ibyo kimwe ntibutsindeho. Reka mvuge ibyiza nakuye mu bintu bijyanye na experience cyangwa n'ubunararibonye wakuye muri uyu murimo wawe. Ariko umuntu wese ukurikiye ikiganiro abashe kugira ngo bimubere isomo ryiza cyane uyu mwanya. Nuko twabonye yuko nta kintu gito kitwa gitufashisha umuntu ubabaye. Ikintu cyose uhaye umuntu ubabaye ni icy'agaciro kuri we, kandi gisarura ukirebye nyuma. Twagiye dufasha abana mu itangira, ukabona ibintu uri kubaha ntabwo bifatika, ntabwo ari bimwe nk'iki nk'uko ubyifuza. Wareba umwana ibibazo ufite, uko wakora ibintu n'igihumbi kuri we, wamuzakiriza wamo wagira gute, ariko ntumenye ko na yaka yimuhaye na yabyike naya ni forme ari mu te mu Rwanda cyo cyo ngo boda boda za plastique na
plastique. Aho telefone yawe nticitse, Bwana Byiringiro, muratwumva?
Bona no aba ye nitwa bwo byabana, bibwire yuko atari uko ufite ubushobo, yuko icyo mukiba yuko bafite ubushobozi bukeye, ariko nshaka kubwira yuko nta bushobozi bukeye mu gufasha umuntu ubabaye. Niyo mpamvu burya nta wuri ubushobozi bwo gufasha ubabaye, kuko nta bushobozi na buke ubaho. Ntabwo ukeneye kugira ngo ubanze wubake organization cyangwa ubanze ugire mwana ukundwa. Na mwana ukundwa itangira ukuri koko twababwira, ntabwo yatangiye izi kuzaba association ikajya mu byangombwa, ikaba organization igashima hoya. Yatangiye mu mutima wo gufasha gusa, ndetse nta mutegeje mu kibanza hano mu Rwanda, nta n'uwarutaga kugira ngo yitwa umuntu azashima umuryango ngo ngo n'abakira nkunga oya ariko umutima wabice utangirana nimba utikomeye n'umusaruro uzabona ku muntu ukageza mu muntu ibi nakora bijya byari kuzagira umugisha kuba no guca yaje mu mfashe mu kujya kure kigana wese namwe nko kuvuga iki ibyiza mwakuyemo njye nta bindi byiza mbona birenze yuko kubona umuntu wazanira uyu mutwe mbona yicaye mu ntebe y'ubuyobozi ni direkteri uyu munsi afite abana uyu munsi yashingije uyu munsi yabonye duce byo kwiga hanze uyu munsi aragura kimwe muri Australia nubwo twakora n'ikindi cyose n'ibyishimo bitarangira rero ikintu cyose nshaka kugankuraja nshaka kwezwa nko gutoya ko turiganiro cyangwa gufasha abantu bose umuntu umaze kumbwira duhuye hano yarabaye umuyobozi ukomeye arambwira ati uba muri mwana ukunywa ati ni cyane ati mwana ukunywa ntabwo nayibagira iyo se yagukoreye iki nareba nageze n'urwego ariho agira ngo agiye kumbwira ngo wenda mwana ukundwa yamwamukire kaminuza yageze bike arambwira ngo mu buzima bwanjye ahantu wa mbere namweye fanta fanta ya orange mu buzima gatangira ngo fanta ya orange ngo yayinyweye muri mwana ukundwa ngo ntabwo yakibagirwa fanta ya orange yamweye muri mwana ukundwa ngo yabaye suvenire ikomeye ku buzima bwe
kandi ubwo yari iryoshye cyane
nita bakavuga ngo ari ukumva n'imimaro n'amaye fanta ya orange ubu koko ko turi hano twese dukurikiranye uwashaka bw'umwana ubabaye akamuha fanta ya sipo cyangwa orange cyangwa sipayiti byatwara iki ariko turavuga ngo egisperiyanse tuzi gutunze byinshi ni byose egisperiyanse n'ibyo umuntu yakwishimira n'ibice bihinda ubuzima bw'umuntu uretse afite kandi yakora
murakoze nari mvuze ntako gafanta ubwo ngubu nyine kari karyoshye igihe yakanyoye aribwo bwa mbere akanyoye ubu ngubu yanyoye agomba kuba yumva idafite gu nk'iyo yanyoye icyo gihe ni byinshi umuntu yungukiramo ku mugani nk'uko ubivuga ubonye n'igikorwa wakoze kigeze ku ntego nta kuntu bitagira bitashimisha umuntu reka twumve niba Aldo ari hafi hanyuma abaze niba hari ikindi kibazo yari asigaranye cyangwa niba yasobanukiwe ku byo mumubwiye Aldo
nasobanukiwe n'ibyo n'ibyo nashaka nyine ego ni igikorwa kidasanzwe rero twese na twese abisanga dukoreramo mu byo gufasha rero we ko akora mu gisata cy'ugwaruka natwe turabikoreramo niyo mpamvu twashaka kugira ngo twumve ko duhunge intego
wabyumvise ko gufasha bidasaba ikintu kinini cyane hanyuma nawe ufite umuryango cyangwa mufite abo mwihurije hamwe mufasha urwaruka cyangwa n'abandi n'ibindi byiciro by'abantu
ni ishyirahamwe nyine mu magambo yose ni Comité Sans Frontières abavuzi batagira imbibe mu Kirundi harimo icyo gisata rero cyo gufasha abana duhera ku bana urwaruka n'abakenyezi n'imigwi itatu kuko ntabwo abantu bazakura bazaba abakenyezi cyangwa urwaruka ariko bataciye mu matuta mu bana nabo tubafite rero gahunda tubagira z'inyigisho zo kubategurira imyuga zo kubarera
ahubwo nawe uzatuganirire ku byo mukora aho ngaho muri iyo asosiyasiyo yanyu abavuzi batagira imbibe
yego Oriana aracyakorera hiyo
arahari
okay yahora nganiriza nimero mwayifata yego mwebwe ni ejeni
neuje ni mukankuse
mukankuse ndakuzi yego ndabatuma kamera indi bari bose n'abagenzi imani bahezagire
yego
abaganiriza nta kibazo turahari
urakoze cyane reka noneho twakire Rema Birigete uri Birigete ntugukoye urahagana he
yo biya
niryo zina ryawe se cyangwa nahure
uwera burungi k'amahera
kongo iki amahera
abuzana amahera none tujye
amahera aga ahubwo afasha umuryango mwana ukundwa zanayo mahera
yazane nawe
Nuko se urashaka urashaka kubaza ikibazo batanga igitekerezo cyakaragaciye mugabo. Ni ikibazo wifuza kubaza umutumirwa cyangwa?
Aya jesha ariko mama era nanje ngatunga pana kumbira kimwe.
None se ubuko atari umwanya wo gutanga amahera muvandi.
Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe rya Amerika. Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere kwijwi rya Amerika, ijwi 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 rya Amerika.
Radio rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro muri isanga twatumiye association Mwana Ukundwa. Mutumirwa wacu ni Bwana Samuel Byiringiro, nkuko nabibabwiye ni umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango. Reka dukomeze tuganira rero, ariko turanakira na telefone zanyu, mube hafi habifuza kugira icyo batangaho nk'umusanzu muri iki kiganiro, ibibazo, inama, ibitekerezo. Ariko nibwirira abatwumva ko tutatanga amafaranga, icyo cyo kibe kigiye ku ruhande, hanyuma bundi dukomeza ikiganiro cyacu. Bwana Byiringiro, nagira ngo ngaruke ku bijyanye n'uburyo mufasha abana, duhereye ku byo mwavuze byo kubafasha kwiga. Umwana mumufasha kugeza ku yihe myaka? Turabita abana nk'uko wabivuze, ariko n'abantu bakuru mubafasha kwiga amashuri abanza, yisumbuye, bakaba bagera muri kaminuza. Hari aho mugera mukavuga muti aha ngaha noneho maze kutera intambwe ushobora kwirwanaho?
Nakoze cyane, tubikora mu buryo bubiri. Hari amashuri asanzwe umwana ajya kwiga bishobora no kugeza ku ishuri. Icyo gihe kubera kubanza ku mashuri y'incuke muri garidiye na primeri na segonderi, abana tubafasha mu buryo butandukanye. Bishobora kuba ari ibikoresho, bishobora kuba ari minerivare, gukora amashuri mu Rwanda atishyura kubera amahirwe bahaye abana, ariko n'icyiciro cyo hejuru cy'amashuri bagira ayo batanga nabo tukabafasha. Ariko iyo umwana agize imyaka arangije segonderi, akenshi tuvuga yuko umwana ashobora gutangira ubuzima bw'urugendo. Ndetse mu mategeko mpuzamahanga, umuntu ugeze imyaka 18 ntabwo aba arangije imyaka 18 ntabwo akiri umwana. Rero uzi muri munsi y'imyaka 18 dukomeza kumufasha uwari uva kugera muri segonderi cyane cyane kaminuza, keretse haba impamvu z'umwihariko z'umwana, kubera impamvu runaka ushobora kumushyigikiramo, ariko uretse no kumwigisha mu byo mu ishuri. Ariko tugira n'ibigo twakwita ngo ni learning center, children learning center, ni ibigo cyunganira umwana mu myigire ye, aho tubafasha kugira umuco wo gusoma ibitabo, kugira amalibrari y'abana. Umwana nubwo ari mu ishuri yiga hariya yiga, ariko bivuze ko umwana aza akagira umuco wo gukunda gusoma igitabo, kugira ngo ashobore kuzamura gutyaza no kuzamura ubwenge bwe, kuzamura impano ye, ndetse no kugira ngo azamure ubumenyi bwe butandukanye. Tugirayo andi masomo twakwita ngo ntabwo ari ayo mu ishuri, ariko dukora muri izo learning centers ndetse ku bigo by'amashuri. Ubu turimo turagerageza kuzamura umwana urwego rwe rwa siyanse, dukorana n'ikigo cyitwa New York Academy of Science, dufatanya mu bigo by'amashuri. Ibyo ni ibindi, ni izindi curriculum, ni indi n'andi masomo y'inyongera asosiyasiyo umwana ikora kugira ngo yunganire umwana we w'agaciro. Rero muri ubwo buryo bwaba ari kujya mu ntebe y'ishuri bakiga, byaba ari ibyunganira umwana we ku ishuri by'ubumenyingiro n'ubumenyi rusange. Ibyo byose bikora cyane cyane umwana kugeza ku myaka kujaza kumyaka kujaza kumyaka 18 y'umwana ahengeje imyaka ubwo ababaye mukuru hari impamvu imwe ariko tumufasha ariko ntabwo ari uniforme cyangwa we ucangiye muri dos
hanyuma ibyo mukora ni byinshi ni ibintu bitandukanye murafasha abantu nabo bari mu kigero cy'ubuzima mu bigero bitandukanye imbogamizi muhura nazo nizihe tuvuge nk'ibyo mubona zingutu cyangwa se zishobora kuba zibangamira intego yanyu mwihaye mu muryango umwana ukundwa
imbogamizi ya mbere nuko twifuza gukora byinshi ariko ubushobozi bujyanye n'ibyo gufata ukabukeye utopika inkunga ubushobozi bwo gufasha abana ubyo tubyifuzamo dufite abazishaka benshi gufatwa ariko ubushobozi ndavuga mu buryo bw'ibikoresho mu buryo bw'amafaranga uburyo butandukanye bikatubera ibyo nakita ngo ibihagije ariko n'ibyo kuba tubishimira imana icya kabiri gikomeye sinatanze mvuga tunongera kukangura wese twumvise kino kiganiro kuri Ijwi rya Amerika ni uruhare rw'umuryango
uratwumva turi kumwe cyangwa telefoni yawe iracitse bwana Byiringiro ntabwo tukumva niba urimo kuvuga telefoni ishobora umurongo ushobora kuba umeze nabi ubwo utubwire niba twumva hanyuma turagaruka mu kanya ariko niba hari n'ufite igitekerezo cyangwa se inama ikibazo yifuza kubaza yaduha telefone turacyafite iminota mike cyane hanyuma tugakomeza da Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ni ikiganiro muri sanga Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ni umwanya w'ikiganiro muri sanga tugeze no ku musozo tubiseguraho ko umutumirwa wacu telefone iracitse kandi turamwumva ariko ntabasha kutwumva ubwo rero mukanya turaba dushoje ariko kandi tunabifuriza ibihe byiza twizera ko hari inama intego mufashe nyuma y'ikiganiro cyo gufasha abandi kwerekana urukundo kandi nkuko umutumirwa bitubwiye gufasha ntabwo bigomba ikintu kinini cyane akantu naho kaba gatoya umuntu afite agafasha mugenzi we reka rero tubashimire kuba mwabanye natwe nubwo telefone zagoranye ariko tubashimire tubikuye ku mutima ku buhanga bw'ibyuma hari Jumbe afatanije na Geoffrey Mutagoma kuri mikro yari Eugenie Mukankusi umutumirwa wacu yari Gana Byiringiro Samuel wo mu muryango mwanukundwa mwese mwese rero tubifurije ibihe byiza cyane cyane abo muri uwo muryango mugire amahoro y'Imana aho muhereye hose